cɛbɔ naani de kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ walasa ka kɛ jamana fanga ɲɛmɔgɔ kura ye. Minnu ni jamanakuntigi dankan William Ruto vice-president bɛ u cɛla ka fara Raila Odinga fanga sinamaton jɛkulu kɔrɔ dɔ ɲɛmɔgɔ don mun ni a kɔkɔrɔma dolo ni jamana fanga ye nin kalata in na.
My name is David Moore Wahiga.
Kiri lafasabaga barakela David Moore ka fara George Wajakoya kan. Santrafrik jamana kun ɲɔdɔn kɛla mɔgɔ kɔrɔ don jamana kɔnɔna na mun tun bɛ fɛ ka dɔrɔgu min fɛn n'a bɛ fɔ a ma ko kanabisi yamaruya u ka jamana kɔnɔna na. Ninnu fana sen bɛ nin ɲɔndan in na. Nka a bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nin kalata in bɛ ka ja fan fila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Ruto ani Odinga cɛla la. A ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛna nin kalata in sebaaya sɔrɔ. A tɔ laban bɛna kɛ de mɔgɔ minnu ni jamanadenw ni u jamana ninkun bɛna sɔn a tigilamɔgɔ la. Jamana kalansoba sɛgɛsɛgɛkɛla dɔ Mashaira Munene ye kunnafoni min farafasiya AFP kunnafonidiso ye. Cɛbɔ fila minnu kɛlen don k'u kɔda ɲɔgɔn na nin ko la dɔnnen don kosɛbɛ jamana kɔnɔna na. Minnu n'u kɛcogo n'u ka kɛwalew dɔnnen don kosɛbɛ kɛnɛya jamanadenw fɛ. Odinga mun si bɛ san 77 la.
I accept this nomination with absolute gratitude.
Ye demokrasi fanga sinsili kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ ba de ye mun n'a ye kaso sɔrɔ mun n'a donna kaso la ka tɛmɛ yanni a ka sen don jamana fanga ko ɲɛnabɔli la ka bɔ san 2008 ka taa san 2013 la mun ni nin y'a siɲɛ 5nan de k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ jamana kɔnɔna na. Ruto mun san bɛ san 55 la.
As Kenya Kwanza, we want to build these institutions.
N'a bɛ jamana ka jamanakuntigiya dankan na ni y'a san caman de ye mun n'a kun yelen don i b'a fɔ k'a bɛna jamanakuntigi mun bɛna bɔ fanga la u yuru kɛɲɛ ta ka siyɔrɔ sɔrɔ san 2022 kɔnɔna na. Nka balikali tɛgɛdi ɲɔgɔnma dɔ kɛra kɛɲɛ ta ani Odinga ni ɲɔgɔn cɛ mun kɛlen don k'ale bila kɛrɛfɛ n'a kɛra san 2018. An bɛ wagati min na ko bi wulikajɔw ni ɲɛmaaw ka ɲɛsin politiki kɛwale cogoyaw ma kɛnɛya jamana kɔnɔna na. Odinga mun kɔkɔrɔma donlen don ni jamana fanga ye wagati min na Ruto n'ale kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ jamana fanga fɛ walasa ka fanga sɔrɔ. Mɔgɔ fɔlɔ ka sebaaya Leo walima mɔgɔ filanan ka sebaaya Kalenji bɛna se ka waleya kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn dayɛlɛn?